Isra fe nange nagarutse banje amabanje
Urayigwe nonye kure Cyangwa se ngone kure Urabizi ko ngukunda Sweetie baby
Babasa nabona hirya no hino ku meza bikambabasa nzakugarura nzakugwa inyuma oh la la baby nzakugarura nzakugwa inyuma
iwe munyakure cyangwa se ngone kure urabizi ko ngukunda
Tujihura kambere Kwa huja kambere Mbanda kukunzi Tuha nikihango Ki S Dabo Tumba Mumutima wanji Nagutuzamo Ki Kam A Ri Ki Kam A Ri
Kura ikwe nunye kwe Changwa sengu nekwe Kura vizi kongu kunda